السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuyami kida konsi ndi kwa chauta na malenga yima ada alenga kolo latu Adam kujoke la kudoti na alenga asamai watu Hawa kujoke la kunchiti ya Adam mtendere ndi madalitso amulungu Allah akale kwa aneniri ake onsi uya mbirira ndi mneneri omaliza Muhammad mtendere ndi chisoma chake chonse chikale pa antu onse amene akumvetsera ulaliki wake omwe mutu wake tidzaso wacho wiringula dziwa mbolanga kuti munthu amene amalitsatira dziko lino nkutenga lizomo zili mmenemo amapezana ndi mavuto ndiponso masautso osiyana siyana ngambiri anthu omwe ali mmavuto amisala kamba kosuta chamba ngambiri anthu omwe ali mmavuto amatenda osiyana siyana kamba kachiwerewere ngambiri anthu omwe ali mmavuto otha mabanja awo koma zonsezi zikutipeza kamba kotengeka ndi kulitsatira dziko lino lapansi komwe likulowera bale wango khulupirira ngodala Yesu omvera malamulo achauta na malenga nkuwatsatira poshe chifuno chake tamvani momwe chauta akufotokozera muchifungutso chake chomaliza Qur'an wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ngodala munthu aliyense amene amaopa kuti akaima pamaso pa chauta na malenga kukaweruzidwa ndiponso amauletsa mtima wake kuzilakolako zoipa ndithudi kumparadizo kukakhala kumala ake amuyaya watsoka ndiponso ngolephera amene amatengeka ndi za mdziko lino lapansi nkusalabadira za moyo umene uli nkudza tamvani momwe chauta akufotokozera muchivumbutso chake chomaliza Qur'an fa amma man tuagha wa athara alhayata dunya fa innal jahima hiya almawa watsoka ndiponso ngolephera munthu amene amatengeka ndi za mdziko ndithudi kumoto wa gehena ndiye malo ake amene akakhaleko mpaka muyaya mbolango khulupirira ndi anthu angati amene anyengeka ndi za mdziko lino lapansi mpaka kuwapeza imfa nkumwalira mbale wanga sunamvepo kuti pa mtunda apo pana ali bambo omwe ankafuna kupita ku John kukafuna chuma koma mthawi yomwe iwo ankachoka nkuti adhani apemphero ya mmawa subuh akuchita koma iwo sadalabadire zakuita nako matsoka iro galimoto yomwe iwo adakwera inakudubuzika onse amene anali mgalimotoyo nkumwalira bale wangu okhulupirira sunamvepo nkhani ya mtsikana uja amene sanafune kumvera malangizo a makolo malangizo a boma ndi malangizo a mpingo woti asamachite chiwerewere koma kamba konyengeka ndi za mdziko sada wasunge malangizowo matsoka adatenga pakati pa nthawi yochira nkumwalira komanso matsoka adatenga matenda opsa a AIDS ndi anthu ambiri omwe anginyengedwa ndi za mdziko lino lapansi munthu aliyense amene sangapeze phunziro kuchokera mu imfa ya munthu aliyense olemera osauka ophunzira osaphunzira mnyamata mtsikana bambo kapena mayi osapeza zophunziro mu imfa ya aneneri a Mulungu iyeyo sadzamvanso ulaliki oposa uwu wa imfa nchifukwa chake mtumiki Muhammad akuneletsa kuti kafa bil maut wa idhan imfa yakwana kukhala phunziro ndiponso ulaliki kwa munthu wina aliyense mbale wanga adzakufunsa mfunso Mulungu kuti ya ayyuhal insan ma gharraka birabbika alkarim iwe munthu nchifukwa chiyani chomwe chinkakulepheretsa kumpembeza Mulungu wako mmodzi monga kumanga Ramadhani kupita ku haji kupemphera kasanu pa tsiku kutumiza ana ako ku madrasa ndi ku sukulu chomwe chinkakulepheretsa iwe chiyani adzayaka munthu uja kuti adzayaka munthu amene anali wokalamba kuti ine ndinkalephera kukupembedzani ndi kutumiza ananga ku sukulu ndi ku madrasa ndi zina zonse zofunikira kamba kuti ndali munthu wamkulu wa zaka 60 Mulungu atamtundusa mneneri Noa yema adakhala pa dziko lapansi pano zaka 950 years akulalikira pa dziko lapansi tikamana na 950 years tutatauza kuti zaka 40 ali wachikulire muphatikize ndi zakanso 950 years akulalikira muphatikizenso zakaso zina zokwana 40 chitachitika chigumula akudyerera ndi kumwerera koma palibe ngakhale tsiku limodzi lomwe iye adamnyoza Mulungu ndi kulephera kumpembedza iye nanga chifukwa chiyani inu azaka 20 30 40 mukumunyoza Mulungu pomwe moyo wanu ngofoka ndipo songochepa mbale wanga ali kuti mneneri Noa yema adapatsidwa moyo wautali koma imfa sina muiwale kuli bwanji inu mayi azaka zochepa kuli bwanji wa mnyamata kwa zaka zochepa kuli bwanji kwa inu bambo azaka zochepa kuli bwanji kwa mtsikana wa zaka zochepa kotero mneneri Noa ali kumparadizo kamba kuti moyo wake onse ankamutumikia nao chauta mdzaso wa chowiringura tamvani momwe mtumiki omaliza Muhammad akufotokozera khairukum man twala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrukum man twala umruhu wa saa amaluhu ngodala mmodzi mwa inu amene ali ndi moyo wautali koma ntchito zake nkukhala zabwino ngotsoka ndiponso ngoyipitsitsa aliyense mwa inu amene ali ndi moyo wautali koma ntchito zake nkukhala za uchimo ndiponso zochititsa manyazi mbale wanga ulemekezeka Mulungu aperekaso chisanzo kwa anthu ogwira ntchito zamanja zokhudzana ndi zitsulo ndi kudziwa zinthu zambiri potuza nkhani ya mneneri David Mulungu adzamfunsanso munthu wina pa tsiku lomaliza kuti ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim iwe munthu nchifukwa chiyani chomwe chinkakulepheretsa kumpembedza Mulungu wako mmodzi munthu ogwirisa ntchito zitsulo adzayankha kuti inu ambuye wanga Allah ine ndinkalephera kukupembezani kamba koti ndinali otanganidwa kuwotcherera zitsulo kukonza njinga magalimoto ndi zina zotero Mulungu Allah adzamtulutsa mneneri Daudi yemwe adali katswiri kwambiri pasa zitsulo ndi zosokasoka kotero iyeye ndi amene adapatsidwa madalitso otero koma palibe ngakhale tsiku limodzi lomwe mneneri Daudi adamnyoza Mulungu Allah kamba dalitso omwe iye adapatsidwa nchifukwa chiyani inu abale anga tikumunyoza Mulungu Allah kamba dalitso ochokera kwa Mulungu yemweyo nanga ali kuti mneneri Daudi yema adapatsidwa madalitso otere ali kwa Mulungu pampando wachifumu kamba kogwiritsa ntchito bwino madalitso achauta tamvani mmakufotokozera Mulungu Allah muchifumbulutso chake chomaliza Qur'an ndithudi ndidamdalitsa David ndi madalitso ambiri mapiri mbalame ndi zolengedwa zonse ankavomerezana nazo munthawi yomwe iye ankayimba nyimbo zomutamanda Mulungu ndiponso dzitsulo kwa iye tidamfewetsera tidamphunzitsanso kusoka zovala zotchinjirizira kwa adani dzuwa mphepo ndi mvula kodi inu anthu amulowa mmalo mwa Davide mukhala othokoza kuzimenezi mudzasowa chowiringula pa tsikulo Mulungu Allah waperekaso chitsanzo kwa munthu wachuma ndi waudindo potiuza nkhani ya mneneri Solomon mneneri Solomon adapatsidwa nchuma cha nkhani duwa lililonse lomwe lili pa dziko lino Solomon adali nawo malaya onga duwayo mneneri Solomon kamba kuti adali trilionea adamupemba Mulungu Allah kuti inambuye Mulungu Allah chuma chomwe mwandipatsachi ndikupemphani kuti zolengedwa zonse zomwe ziri mnyanjayi chaka chino ndidyetsa ine. Mulungu Allah Adamu yankha kuti sungathe kudyetsa zolengedwa zomwe ziri mmadzimu. Iye adayankha kuti ndidyetsa. Solomon adakonza zakudya zambiri koma zakudya zonsezi idadi ndi somba imodzi yokha. Well, mneneri Solomon ngakhale adapatsidwa chuma chotere, palibe pomwe adawatukana anzake ocheza naye, mkazache ngakhale oyandikana nawo, ndiponso sanamunyozepo chauta na malenga. Mbale wanga, nchifukwa chake Mulungu subhanahu wa ta'ala adzamfunsa munthu kuti ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, ehe iwe munthu, nchifukwa chiyani chomwe chinkakulepheretsa kumpembedza Mulungu wako Allah? Adzayaka munthu wachuma kuti ehe inu Ambuye, ndithu inu munandipasa chuma chankhani nkhani, kotero ndinkalephera kupita kumzikiti kambo kuonelo otenganidwa ndi chumacho. Mulungu Allah adzamtulutsa mneneri Solomon yemwe adapatsidwa chuma chankhani nkhani. Mulungu adzamfunsa munthuyo kuti lilipo tsiku lomwe udandipempha kuti ukufuna kudyetsa zolengedwa? Taona mneneri Solomon adandipemphapo koma sana siye kundipembeza ineyo, nanga chifukwa chiyani achuma amasiku ano mukunyoza Mulungu Allah achibale amasiye ofutika ndi osauka osatengera phunziro kwa mneneri Solomon? Mbale wanga udzasowa chowiringula pa tsikulo. Mulungu Allah waperekazo chisanzo kwa asing'anga, madokotala, anamwino ndi anthu ogwira ntchito za umoyo. Adzamfunsaso munthu wina kuti ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, iwe munthu, nchifukwa chiyani chinkakulepheretsa kumpembedza Mulungu wako mmodzi? Adzayankha kuti inu Ambuye wanga Allah, ine ndinali sing'anga, dokotala, namwino, zamba, kamba kondipatsa ine using'anga ndinali otanganidwa kuchiza ndi kuzwazika anthu pa dziko lapansi, kamba kamatenda osiyana-siyana monga AIDS, TB, kotero ndinalibe mpato wopitira kumzikiti ukakupembezani. Mulungu Allah adzamtulutsa mneneri Yesu mwana wa Maryam yemwe ndi sing'anga weniweni, sing'anga wamkulu, yemwe ankachiza anthu odwala khate nkutheratu, ankachizaso anthu ogwira ndi ziwanda zoyipa, anthu akhungu, olumala, ndiponso ankatsutsa anthu akufa muchifuniro ndi mphamvu ya Mulungu Allah. Iyeyo adali sing'anga wamkulu, sazapezekanso sing'anga wina onga iye, koma palibe ngakhale tsiku limodzi lomwe adamunyoza odwala, odwazika ndi ozonda matenda, ndiponso sanamunyozepo Mulungu Allah ndi kusiya kumpembedza iye kama kama dalitsowa. Mulungu Allah adzamfunsa sing'anga kuti nanga iwe ndi using'anga wako, udayamba wadzutsapo munthu wakufa? Udayamba kuchiza munthu wakhate? Udayambapo kuchiza anthu akhungu? Nchifukwa chiyani inu abale anga masing'anga, madokotala, anamwino ndi oyendesa ntchito zachipatala tikunyogodola odwala ndi odwazika, ndiponso tikumunyoza Mulungu na malenga? Dziwani kuti ntchito mukugwirayo ndiye mwini wake Mulungu Allah. Tamvani mwakunenera Mulungu Allah muchivumbutso chake chomaliza Quran, watubriul akmah wal abrasa biizni wa idh tukhrijul mauta biizni. Yesu mwana wa Maria adali sing'anga wamkulu, ankachiza anthu obado ali akhungu ndi akhate kuchokera muchifuniro ndi mphamvu zanga, ankatsutsanso anthu akufa kuchokera muchifuniro ndi mphamvu za Mulungu Allah. Bale wangu khulupirira, Mulungu na malenga waperekazo chisanzo kwa anthu amphamvu, ndiponso asilikali ndi apolisi za munthu otchedwa Samson. Adzamfunsanso munthu wina kuti ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, iwe munthu, nchifukwa chiyani chomwe chinkakulepheretsa kumpembeza Mulungu wako mmodzi. Iye adzayankha kuti, ee Ambuye wanga ine, kamba kamphamvu zomwe munandipatsa, ndine ali msilikali olondera dziko. Monga mudziwa Ambuye, kuti ntchito ya usilikali ndiyotopetsa. Ndine ali otang'anira zedi, kuti anthu akhale mabata ndi mtendere. Kamba kamadalitsowa, ndine alibe mpanda wokupembedza, ndine alibe mpata wokupembedzani inuyo. Mulungu Allah adzamturusa mneneri Samsoni, iye mu adali wa mphamvu zedi, sadzapezeka so munthu wa mphamvu pa dziko lapansi onga iye. Koma iye ngakhale adachita nkhondo ndi asilikali osakhulupirira, sadaleke kumpembeza Mulungu Allah. Mulungu adzati, nanga iwe mu usilikali wako udayamba wakangalidwapo miyezi 1000 kuchita nkhondo ngati Samson, nchifukwa chiyani ena mwa inu asilikali anthu amphamvu mukumunyoza Mulungu Allah kama kama dolitsowa? Taonani mneneri Samson ngakhale iye adadalitsidwa ndi madalitsowa, koma sana siye kumpembeza Mulungu Allah. Mulungu Allah waperekaso chisanzo kwa anthu amene ali mmavuto osiyana siyana, monga kutha chuma, matenda, kumwalira kwa ana za munthu dzina lake Yobu. Mulungu adzamfunsaso munthu wina kuti, ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbika alkarim, iwe munthu nchifukwa chiyani chomwe chinkakulepheretsa kumpembedza Mulungu wako mmodzi? Adzayaka munthu odola kuti, Ambuye wanga Allah, ine ndinkalephera kukupembedzani kamba kuti nali odwala high blood pressure, ndidali odwala AIDS, ndidali odwala malungo, hotero ndinalibe mpata ndi nthawi yoti ndikupembezeni, kamba kaululu ndikuwawa kwa matendawa. Mulungu Allah adzamturusa mneneri Yobu Ayubu, yemu adali odwala mphere pathupi pake ponse, kwakuti ankatuluka mphusi pathupi pake. Anthu ammudzi mwake adagwirizana zoti amturutse mmudzimo ndi ukamusiya kuthengo ndi mkazi wake Rahma, kuopera kuti angafalitse matendawo. Ngakhale mneneri Yobu adali ndi chuma nkutha, ana ake nkumwalira, abale ndi alongo kumuthawa, kumgwera matenda azironda pathupi pake ponse, sana khumudwe chifukwa cha mavuto onsewa. Iye adapitiriza kumpembeza Mulungu wake Allah. Nanga ino abalanga mwa Mulungu, matenda omwe mukulephera na kupemphera, anafika napoti boma Anansi ndi alongo kukuthamangisa nawo mdziko. Ayi, tiyeni ife amene tili mafuto osiyana siyana, monga odwala matenda osiyana siyana, osataya mtima, posiya kumvera, kumpembeza, kumvera nyimbo za uzimu, kumvera ulaliki wake ndi kumutamanda Mulungu Allah kudzera mnyimbo, kamba kuti pa tsikulo tidzatsowa chowiringula. Tamvani mumwe akunenera chauta na malenga muchivumbutso chake chomaliza Quran, ni'mal abd innahu awwab. Mneneri Yobu amene ndi kapolo odala opirira, ndiponso osasiya kumpembedza Mulungu ngakhale ali mmavuto, iyeyu ngokhulupirira zedi kwa Mulungu Allah ndiye kwabwerera. Mbale wangu khulupirira na Yesu Mulungu na malenga waperekaso chisanzo kwa akazi amene akwatibwa ndi amuna ankhanza osafuna kumva mawu a Mulungu Allah, osafuna kupemphera. Adzafunsa munthu wina mzimayi kuti, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika alkarim, iwe munthu nchifukwa chiyani chomwe chinkakulepheretsa kumpembeza Mulungu wako mmodzi? Adzayankha mzimayi amene wakwatiwa ndi mwamuna wa nkhanza osafuna kumva ulaliki wa chauta kuti, ine Ambuye Mulungu wanga Allah, ine ndinakwatiwa ndi mwamuna osakhulupirira ndiponso wa nkhanza, ankandimenya akamva kuti ndapita ku mzikiti ukapemphera, kamba kwalifuni tsitsa banja ndinasiya kupita ku mzikiti kapena kudawa. Mulungu adzamturusa mzimayi ogonjera chifuniro cha Mulungu, mzimayi olima mtima, mzimayi opembeza muchoonadi, mzimayi opirira, dzina lao Mai Asiatu, mkazi wa Farao. mulungu azati asiatu ada akwatiwa ndi mwamuna wankhanza yeme ankawapha ana amuna mwankhanza kuwachotsetsa ana a Israeli njera mu ufuni yomwe sinamalizike kupola moto ndiponso yemwe ankadzitcha kuti ndi mulungu nanga iwe mwamuna yemwe udakwatiwa adali otere adzayankha kuti ayi nanga chifukwa chiyani sunka ndipembeza amayi inu mudzasowa chowiringula pa tsikulo tamvani momwe mulungu subhanahu wa ta'ala akulankhulira muchivumbulutso chake chomaliza Quran wa dharaba Allahu mathalan lilladhina amanu mra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnil 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin chauta na malenga akufotokozera neza chisanzo chabwino kwa anthu okhulupirira cha mkazi wa farao takumbukira ndipo moyo adapeva kwa chauta poona kuti ambuye mulungu wanga Allah ndimangireni nyumba ya chifumu kumparadizo ndiomboleni kwa farao ndizo shida zake za uchimo ndiponso ndiomboleni kwa anthu ochimwa ndi osakhulupirira tieni inu amayi amene makwadiba ndi amuna ankhanza osakhulupirira kupitiriza kupemphera ndi kupirira ndi kupita mmadawa osiyanasiyana kuti mukasangalale ndi asiyatu mkazi wa farao kumparadizo pa tsikulo mbale wangu okhulupirira mulungu Allah waperekanso mfano wa ana amwano ana osafuna kumvera makolo mwana wa mneneri Noa yeyu akumulangiza makolo ake adali osamvera nkumana kuti chikafika chigumula ndikakwera phiri iro koma petu ake ana amezedwa ndi madzi ngati mu akunenera anyamata ndi asungwana amasiku ano kuti chiwerewere sichimo chiwerewere sitisiya bola kuphelera kuvala chishango koma petu ake anyamata ndi asungwana okongola akudwala matenda opanda mankhwala ena ali mmanda ena ali mndende ena achosedwa sukulu kapena ntchito kumene adzafunsidwa munthu wina mnyamata kapena msikana kuti ya ayuha linsan ma gharraka birabbika alkarim inu anthu inu anyamata inu atsikana nchifukwa chiyani chomwe chingakulepheretsani kumpembedza mulungu mmodzi adzayankha mnyamata ndi msungwana yemwe ndi mwana wa sheikh ndi ana ena ana alaliki kuti inu ambuye wanga ine ndinali mwana wa sheikh kotero kwa ine kupemphera sikunali kofunika chauri adzamtulutsa mwana wa mneneri Noa kuti taona mwana wa mtumiki akuzunzika kugehena kamba konyoza malangizo amakolo ndikusampembedza mulungu mmodzi utumiki kapena usheikh wa makolo anu suza kuombolani kapena kukupulumutsani kumadzunzo atsikulo tamvani momwe mulungu subhanahu wa ta'ala akufotokozera muchivumbulutso chake chomaliza Quran chombochi chinkawaendetsa iwo mafunde onga ngati mapiri Noa adafula kuitana mwana wake yemwe adali wa mwano nagalukira malamulo a mulungu na malenga posawamvera makolo ake kuti iwe mwana wanga bwera ukwere chombochi limodzi ndi ife usakhale limodzi ndi anthu a mwano ndiponso osakhulupirira adayankha mwanayo mwamwano kuti ine ndikakwera phiri iro libe ndikanichinjirize ine kumavuru amadziwa yeye ankaonetsa kapena ankafunitsitsa kuona kuti phiri iro khayanira Kilimanjaro khayanira Mulanje koma zimenezo sizinamutandize pa tsikulo ananu anyamatanu atsikanu atsikananu khalani omvera makolo anu khalani okhulupirira ndi kumpembedza Mulungu wanu mmodzi. Mukapanda kutero mudzavutika ndi kuzunzika kung'anjira moto wa Gehena pamodzi ndi mwana wa mwano wa mneneri Noa. Anyamatano mudzasowa chowiringula pa nthawiyo. Mbale wangu okhulupirira, Mulungu na malenga waperekanso chitsanzo kwa anthu amene adali okongola kwambiri. Mulungu na malenga adzamfunsanso munthu wina kuti, ya ayuha linsan ma gharraka bi rabbika alkarim, iwe munthu, nchifukwa chiyani chomwe chinkakuleperetsa kumpembedza Mulungu wako mmodzi? Adzayakha munthu wokongola kuti, ambuye wanga Allah, ine ndinkalephera kukupembedzani kamba kuti ndinali okongola, kudali kovuta kugwetsa nkhope yanga ndi kukugwadirani inu, chifukwa ndimaopa kuti kukongola kwanga kungathe. Mulungu Allah adzamturusa mneneri Yusuf, Joseph, Yosefe, yemwe adali okongola kwambiri, ndiponso sadzaonekanso ndi kupezekanso munthu wina okongola pa dziko lonse lapansi oposa iye. Azimai adali kuzicheka zala zawo pa nthawi yomwe iwo adali kudya zakudya, pamene Yusuf adali kuwadutsa, koma iwo osadziwa ndiponso osamva ululu kamba kakukongola kwa Yusuf. Ngakhale mneneri Yusuf adali wokongola kwambiri, koma iye sadanyengeke ndi kukongola komwe Mulungu Allah anamupatsa. Iye adapitiriza kumugwadira ndi kumpembedza Mulungu wake mmodzi. Nanga inu abale ndi alongo, mwa Mulungu Allah mwakongola ngati mene adakongolera Yusufu, inu abale anga mwa Mulungu Allah, kukongola kumene mukulephera nako kupempherako. Munafika poti azimayi ndi azibambo kuzicheka osamva ululu kama kakukongola kwanu? Ayi, tiyeni ife amene tili okongola timugwadire ndi kumpembedza Mulungu Allah kamba kuti pa tsikulo tidzasowa chowiringula. Tamvani mumakufotokozera Mulungu Allah muchivumbuluso chake chomaliza Quran. Ndipo pamene iye adamva zolankhula zawo, adawatumizira uthenga owaitana ndi kuwakonzera chakudya, ndipo kwa aliyense anampatsa mpeni wodyera. Ndipo adati kwa Yosefe, tulukira kumene ali iwo. Ndipo pamene iwo adamuona iye, onse adamulemekeza, ndipo adazicheka manja awo. Ndipo iwo adati, Mulungu ayeretsedwe, uyo si munthu ayi koma mngelo wolemekezeka. Konsekutu kudali kukongola kwa mneneri Yusufu Yosefe. Pelanga ukhulupirira, tamvani momwe Mulungu Allah akufotokozera mchivumbutso chake chomaliza Quran. Wa wufiyati kullu nafsi ma amilat wa huwa a'lamu bima yafalun, munthu aliyense adzalipidwa molingana ndi ntchito yomwe iye ankagwira. Ndithudi Mulungu Allah amadzidziwa zonse zomwe tikuchita usiku ndi masana. Abalanzanga mwa Mulungu Allah, ngakhale muchite utambwali ndi mapemphero koma mudzasowa chowiringula pa tsikulo. Olemekezenga Mulungu wathu Allah achiteni anthu onse olemera, osauka, ovutika, odwala. Olemekezeka Mulungu wathu Allah, perekani mtendere ndi madalitso kwa anthu onse amene adali kumvetsera ulaliki wanu. Amin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.